Essuula ey'okuna. Naye mu nnaku ez'oluvannyuma olulituuka, olusozi olw'ennyumba ya Mukama luliba lunywevu ku ntikko y'ensozi, era luliyimusibwa okusinga obusozi, era amawanga galikulukutiramu. Era amawanga mangi agaligenda ne googera nti, mujje twambuke eri olusozi lwa Mukama n'eri ennyumba ya Katonda wa Yakobo, naye alituyigiriza eby'enguudo ze, naffe tulitambulira mu makubo ge, kubanga mu Sayuuni mwe muliva amateeka n'ekigambo kya Mukama mu Yerusaalemi. Naye alisalira omusango amawanga mangi, era alinenya amawanga ag'amaanyi agali ewala, era baliweesa ebitala byabwe okuba enkumbi n'amafumu gaabwe okuba ebiwabyo. Eggwanga teririyimusa ekitala ku ggwanga, so tebaayigenga kulwana nate. Naye balituula buli muntu mu muzabbibu gwe ne mu mutiini gwe, so tewalibaawo abakanga, kubanga akamwa ka Mukama w'Eggye ke kakyogedde. Kubanga amawanga gonna ganaatambuliranga buli muntu mu linnya lya Katonda we, naffe tunaatambuliranga mu linnya lya Mukama Katonda waffe emirembe n'emirembe. Ku lunaku luli, bw'ayogera Mukama, ndikuŋŋaanya omukazi awenyera era ndireeta oyo agobebwa n'oyo gwe nalabisa ennaku, era ndifuula oyo eyawenyera ekitundu ekyasigalawo n'oyo eyasuulibwa ewala, ndimufuula eggwanga ery'amaanyi, era Mukama anaabafugiranga ku lusozi Sayuuni okusooka kaakano era n'emirembe gyonna. Era naawe, gwe ekigo eky'ekisibo, akasozi ak'omuwala wa Sayuuni, kulituuka gy'oli, weewaawo okufuga okwedda kulidda, obwakabaka obw'omuwala wa Yerusaalemi. Lwaki nno okukaaba ennyo? Tewali kabaka gy'oli omuteesa waabula? Obalagaze ne bukukwata ng'omukazi alumwa okuzaala. Lumibwa, sindika gw'omuwala wa Sayuuni ng'omukazi alumwa okuzaala, kubanga kaakano oliva mu kibuga, olisiisira ku ttale, era olituuka e Babulooni, eyo gy'olirokokera, eyo Mukama gy'alikununulira mu mukono gw'abalabe bo. Ne kaakano amawanga mangi agakuŋŋaana okulwana naawe, agoogera nti, ayonooneke era amaaso gaffe gatunuulire ebyo bye gaagala nga bituuse ku Sayuuni. Naye tebamanyi birowoozo bya Mukama, so tebategeera kuteesa kwe, kubanga abakuŋŋaanyizza ng'ebinywa by'eŋŋaano mu gguuliro lye. Yimuka owuule, gw'omuwala wa Sayuuni, kubanga ndifuula ejjembe lyo ekyuma, era ndifuula ebinuulo byo ebikomo. Naawe olimenyaamenya amawanga mangi, era oliwonga amagoba gaabwe eri Mukama, n'ebintu byabwe eri Mukama w'ensi zonna.